sizeni sizeni aningqedeni ngqedeni cala ningibambeni ngibambeni manje simlandeni mlandeni ngicela ningisizeni sizeni Hey.